Masai, Ems Dado, Kona na Gospel, I'll see you.
Under Records.
Tunapenda Maulana, Maulana, mambo mingi tuachie Maulana, Maulana, kwa kanisa tunasifu Maulana, Maulana, sisi wote tunapenda Maulana, Maulana, Masai sema Maulana, Maulana, dada sifu Maulana, Maulana,
sisi wa Masai tunapenda Mola. Emene toa fa, ananipeleka fa. Emene toa mbali, na ananipeleka mbali. Itipu kwa tengulubo, nirinyo kuno gulubo. Itipu kwa tengulubo, ey, ey. Nampenda Mola, nampenda Mola. Emene toa mbali, tunasifu Mola. Oma sana sifu Mola. Mashiraki yangai, aite yananu. Ananipeleka kwenye mwangaza. Mapotoshumata todingwa tikiti mapeshumata.
Tunapenda Maulana, Maulana, mambo mingi tuachie Maulana, Maulana, kwa kanisa tunasifu Maulana, Maulana, sisi wote tunapenda
ya muka asubuhi nikamsali Maulana. Baraka yangu ilitoka heaven. Hapo nilijua Mola niko na my life. Kama vile ile Bani Bush gona aliambia Moses akatoe viatu, hiyo place bali kuwa takatifu. Hapo nilijua Mola alikuwa na mimi.
Tunapenda Maulana, Maulana, mambo mingi tuachie Maulana, Maulana, kwa kanisa tunasifu Maulana, Maulana, sisi wote tunapenda
ndani ya chat tunaridi Bible. Mabutoshi mata mashira kingera kore kore ndai. Mabutoshi mata kore ngera. Mabutoshi mata, mabutoshi mata. Oh 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 oh, ey ey, penda Mola, ey ey. Mabutoshi mata.